siki gonga moyo na gonga sababu na kupenda na 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 yote sababu na isi siwamu tena
nafsi imekwama roho imekunjamana najuliza wapi penzi wangu nawe
umekwama
masiku yanayoyoma nawe ndo umegoma najuliza au penzi wangu nawe
umerogwa come back baby.
Sio maumivu yangu jalibu viatu vyangu uhisi maumivu yangu ahe samaki mkunje angalisi changu chakwako sio changu tolipoweka roni mwangu
uspendi muda kwa sempenda ya nini naogopa moyo na uchosha usiku ndoto ninaota jina lake na mtaja ya nini najitesa come back baby yeah.
Moyo na uradai macho na iradai na nafsi na iradai mi umfanilie hai penzi lako kwangu uhai ya nini najiradai.
Sababu
na hisi si wangu tena.